Amaze kakabye kamala kamala kakabye kamala amaze kakabye kamala kamala kakabye kamala
nakakana nafuna wentula nsobolo kwetegereza nga ngamba nti osanga kyendaba kiringa ekifu nanyogoganga na buli kafunda mwempita bakukulisa kunewala katugambe kyenalindaba eno mu nsi yange ebigambo bingi byayita nga tewali kisaasira nze omutima ogwange gwaluma ono Joya kwekweka manya kuchusa mfunde ya mapya ngende kukazinga e watali anjeya osangoba embera eriteka etwali na bigenze necheya buli kigenda mu maso sikyebera sirinawo kya kwekwasa nzikiriza wansala 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 ebintu bye walinga weyama wabileka ono totya nogenda nofunayo mupya kasubireti wakuta olinywelera kwoyo nyabula zekanzikirizeti wansala wansala wansala
kamala
Wena kukwaso wesigwa mubye nasubira temwali kwejusa kati ndi mu maziga gweyo wese sale mihopu megoli na tongu zanyise chinone mubyafayo kirisomebwako ntino wabayo omuntu yasule yali amufako nesubi neligwawo uwo kukungula juletinga bravo negwe walonda kufitinga byebyo leka nsubira Tali muzikila musene yanga Agambe wansala Wansala, wansala Mitu miwalinga weyama Wabileka wano tutia Nogenda nofuna yomu pia Kasubireti wakuta Olinwelela kwoyo nyamula Zekanzikirizeti wansala Wansala, wansala
Manyiku siya katonda Bite liukumele vitu bibili evitamuza Elibi okera ddala bubera bwesigwa ate ekyokubiri bubera bugumiikiriza buba wasalawo okwagala omuntu naye n'akwagala back kiba kitegeeza nti yakwesiganako omutima gwe naawe n'omuwogogwo naye ekisinga byonna bugumiikiriza mu relationship tusisiikana ebintu bingi tulaba ebintu bingi tukemebwa mu ngeri nnyingi naye ate bwe tussaamu obugumiikiriza tusobola ogezaako sisiikana ebirungi bingi so n'olwekyo ali eyo yenna ng'olina omwagalwawo ng'akwagala nga nawe omwagala kyemba saba mu mukwano gwammwe musseemu obugumiikiriza mujja tuuka ku birungi bingi.